You're listening to the African Music Mix on The Voice of America.
To your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on The Voice of America.
Music you want to hear from your favorite artists more often right here on VOA.
I won't want to come you.
Your friends about VOA Africa music, sports, and news.
Msike msike ndege tunduni tunduni ati wakopi wakitufamia
Msike haa ndege tunduni uhuru duni mtu sifanyi mtumo kiono na puno boro unasepa tunga chaona cheka tu ho 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 Tupo kimsika mano takimfano no malumbano Tupanguwa mabano sisi tulotoka nje tundu Kutundu tundu mautundu mbinafsi ana nafasi tunaishi bila wasi Sisi soka makuku tukamate utufuge Bila hata vebuge Majo la poko poko mnombe bobo alikoko Na wengi tuwe na shinga mtufuge ndege Halafu wachi tuwe na linja Ha! Ha!
Ja! Amani kwa sasa mekua kipo mdomoni Uwezu kamjua hutu jinsi alivo moyoni Anafikiria nini na anawaza nini Siku utakuwa mbele ndo mba yako na utu wa mini Chukule feshi kiamini julize mwenye unafanya nini Nini, nini, masela, masela Siku zote maisha yetu ni kupiga na pini Mtu nakanyaga unashindwa hata kuongea ukweli
tunawatakia kila la heri katika hii dunia. Tumechoka sasa tumeamua kwenda kujitafutia.
Habari ndio au sio
na pepe ya effect muhimu sana. Yo, acheni kubugi na fani nyie ndege ndani ya tundu. Tunaposuka si kama kini, ingeme chini microphone kama mduke choko vitani. Nashaza na nyini tunapokaza kisabuni. Chingo manyefuni kitu kwani. Hakuna ushinde mezani, hapa ni vina na mezani. Machezo kiubunifu mbaga na tunzo la kinifu. Atujisifu, amtu husu, ah, ni Richie Wani baby.
Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Walio baki wataumia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Hatuogopi wakitufamia.
Hau kwa pakawa mara ikawa usiku ikawa mchana. Na hii ni kwa dunia nzima. Walichabana walichakana ile kiaina. Leo wanaungama, sio leo tu hata jana. Ila sisi tu ndio wana. Hadi mambo yanapofana. Tupo tunduni kundini ukumbini kumbini. Tupo bandarini kusaka yote madini. Yaani hile makini. Je, ni wangapi makini, wangapi ya mkini.
Yap, 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 yap. Mini ndege mwenye asili ya kunguru. Ni muda mrefu nilikuwa nataka uhuru. Sasa muda mwafaka panya simtendesha lubu paka. Aidara wa makuliko fefebea. Ni muda mrefu si heshima si tulikuwekea. Sasa tafalani, pressure imepanda sukari na zani. Miaka tisa nimekulia kwenye fani si utani. Ane nijua atakubale, se nijua atakatana. Kona kama najigamba unamfunga gamba. Maisha mgongoni kwa mtu si safari.
Kwa mwanaume kamili.
Mshike ndege tunduni, tunduni. Si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Walio baki wataumia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Hatuogopi wakitufamia.
Tumetuka stuka limekushuka. Duma zimekwisha. Ni muda kepe kiasi ndege miteze. Ukwete mapende kede wa kede. Kana mabwege umedunyonya vya kutosha. We mene siwe mbamba. Ya snaka yoga moja moja. Effect muhimu. Effect muhimu sana.
Miaka mingi mepita tuko ndani atutoki. Bahati mbaya mwenye ndege kajisau. Baada ya kufunga kufuli kasau. Alitoka kidogo kuelekea kwenye maji. Huyu mnyonyaji ndege uza kisogo. Wa kwanza kutoka mimi nilishachoka. Kumbe wenzangu walikuwa na akili kama yangu. Hivyo hivyo nao wakatoka. Wota veseli jaisha. Wakabakia mabwege wengine siyaweza kutoka. Sababu nyayo zao zilikuwa zimenyonyoka. Wengine mwenye nyayo ndogo alitoka kutoka. Akabanwa na mlango. Wani mwenye ndege ishawahi kufika. Ikawa shida kwa yeye kutaka kutoka. Kimbia hivi sasa sisi tunakura raha. Huku msituni tuliko figa. Kuna matunda ya mtini na yale aliyodondoka. Hizo laki kwetu buku. Hakuna najishuku. Kwanzia damu mpaka rusha ni sola mpaka kuku. Tunatafuna kama tunakiri nzuri. Kiburi jeneri kutokoma fe.
Mshike ndege tunduni, tunduni. Si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Hatuogopi wakitufamia.
No, no, no. We hapa vumbi tu.
The best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
lati lo gina dati bambu ata sanfanti nyona shaya kya pe mama yeye jagone mariam nanando poma na popo do akia pe mama yeye please na como pede girafa wa wa ata san fuanti nyona popo twa kape mama yeye jagone mariam nanando poyo yo silvano etablissement silveco patene Yeah.
the best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Bienvenue Bongolo. JP Luta. Jean-Pépé Kapunga. Jean-Jacques Kilwa. Petit Nanga Dani Takezo. Alex Sylvie. Bolingo Ezali Mbongo Te. Ezali Pe Ekolo Te.
Désir, désir. Désir, ya makambo. Desire, desire.
Héritier Mbaki, monsieur l'abbé Jean Léon.
yon kachoko On fait sa pape mbote Richard Monga Colonel Simplice Debi Jerry Malonda
All the music, non-stop, on African Music Mix.
Music from throughout the continent. The African Music Mix on the Voice of America.
I'm Greet you loud and clear with your favorite music. This is the African Music Mix on VOA.
Board for a musical journey throughout the motherland on the African Music Mix.
Ayo Cameroon, you're my number one.